Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi akwazi ukuhlanganisa ngalolu hlobo esihlangene ngalo.
We thank the Lord that He's made it possible for us to get together under this theme which is bringing us together.
Konke kunesiqalo.
Everything has a beginning.
Uma kunesiqalo kunesiphetho futhi.
And if there's a beginning, there is an end as well.
Okunye kuyaqala sikujwayele kuqale sikwazi kodwa okunye kuqala ngalendlela sekunesikhashayana sakuqala kodwa sikujwayeli.
Some beginnings we get used to and we are used to. Some beginnings have started some time already and we're still not used to them.
Lendaba ye COVID-19 isinesikhashanyana yaqala ngokobuntu bungathe sijwayele manje hayi ayijwayeleki.
And this whole issue of the COVID-19 epidemic, it's quite some time that we've, so to say, suffered under it, and yet we are not used. We can't get used to it.
Ihlukanisile, ihlukanisile njengabazalwane ongale ongale. Ihlukanisile nani bantu abasha. Kodwa ke nokho siyanibona ngamehlo enhliziyo.
It separates people here and there. It separates us from you young people, and yet we trust that you will be with us in this time.
Kodwa njoba sikushiwo siyakhuleka ukuthi kwangathi uNkulunkulu engahlangana kanye nathi kulezo ndawo esikuzona kulawo makhona sikuona singajwayele ukuhlangana ngendlela ehlangana ngayo siseyinkonzweni zabasha. Kodwa siyamncusa, siyamcela uNkulunkulu ukuthi abe nathi asibusise.
And yet, even though we have this unusual youth conference, and we're still not used to it, it is our prayer that the Lord would meet with us wherever we may be.
Sibonga ukwazi ukuthi noma isimo sinje kodwa izwi likaNkulunkulu lona aliboshiwe uNkulunkulu uyasebenzisa namanje.
And it brings us great joy to know even though we are tied down, God's word is not tied down.
Ngakho ke lapho sikhona asimnqosi uNkulunkulu futhi sonke sonkana sisikhulekele lesisimo, sisikhulekele lesisifo ukuthi ngomusa kaNkulunkulu sidlule sinqobeke khona ngesikhathi esilandelayo siyokwazi ukuyithola sesindawonye sihlangene njengabantwana bakaNkulunkulu.
And young people, during this time, let us unite together, draw nigh unto the Lord, pray, call out to God, that once this is over and we meet again together, we will still be with God in our midst.
Isihloko sethu, isihloko seyinkonzo zethu, sithi yilwa ukulokuhle kokukholwa.
And the theme of this conference is fight the good fight.
Yilwa ukulokuhle kokukholwa.
Fight the good faith or fight of faith. Let's pray once again.
Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ngamathuba amahle osivumela ngawo ukuba sibe nezwi lakho sikwazi ukulifunda kuseyinhlanhla lokho kithi Nkosi.
We pray to thee, Holy Heavenly Father, that moments such as these will be blessed moments where we'll meet with thee.
Asazi Nkosi ukuthi ngesikhathi esizayo sizoba nawo yile mathuba njengalawa ukuba sikwazi ukuba nelungelo lokuvula izwi lakho silifunde. Kodwa siyakunxusa, siyakucela wena Nkosi owazi nobona ikusasa usihawukele noma ngabe sihlangabezana nani
We don't know in the times lying ahead of us whether we'll be able to freely gather like this and open your word and preach it in freedom. But we trust you who know the future, that you will take care of us. Bless your word, Lord, to our hearts. Bless these services, that they will be blessed times in your presence, Heavenly Father. And we ask all this in him who died for us, our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Singelibale ukubonga ubaba umfundisi umqondisi wale mission nobuholi bonke be mission ukuthi babe nalenhliziyo basicabange njengabantu abasha lasikhona ukuthi noma sikhona lasikhona siyadinga ukuba sizwe ngezwi likaNkulunkulu.
And we do not want to fail to thank the Lord for our earthly fathers on the human side of things that has made it possible for us to meet in such a way during this time and have the conference.
Uthando uNkulunkulu asithanda ngalo ngabantwana bakhe abade lokuphila kwabo ngenxa yaleli vangeli ngenxa kaJesu simanga ukuthi bacabange ukuthi noma isimo sinje bayacabanga ngathi abantu abasha bayacabanga ngathi futhi ukuthi sibe nalezi inkonzo esivame sokuthi sibe nazo njalo kabili ngonyaka uJune July nango December hlangana abantu abasha abaningi abaningi bathola ukusizakala ishintsha impilo yomuntu ishintsha impilo yomuntu omusha ngalolu uthando uNkulunkulu asivezela lona.
And this love and spirit of self-sacrifice with which they've loved us as young people and that has made it possible for us to meet like this and many of us meet with God during these services. It was due to that, and we thank them for that, and we thank the Lord for that.
Sizofunda ke izwi lenkosi encwadini eTestamenteni elisha, incwadi ngokaMathewu, isahloko seshumi nesishiyagalolunye, 19, kusukela evendimeni yeshumi nesithupha.
And we'll be reading from the Gospel of Matthew, chapter 19, and from verse 16.
Incwadi ngokaMathewu, isahluko seshumi nesishiyagalolunye, siqale endimeni yeshumi nesithupha, 16.
Matthew 19, verse 16.
Bheka-ke, kwasondela kuye othile wathi, Mfundisi, ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngidle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na.
And behold, a man came up saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life?
Wathi kuye, ungibuzelani ngokuthi muhle na? Munye ngomuhle. Kepha uma uthanda ungene ekuphileni gcina imiyalelo.
And he said to him, Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments.
Wathi kuye, miphi na? UJesu wathi yile, ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga.
And he said to him, Which ones? And Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, You shall not steal. You shall not bear false witness.
Yazisa uyihlo nonyoko. Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.
Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself.
Insizwa yathi kuye, konke lokho ngigcinile ngisasilelweni na.
And the young man said to him, all these I've kept, what do I still lack?
UJesu wathi kuye, uma uthanda ukuphelela, hamba uthengise ngempahla yakho, uphe abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini, uze ungilandele.
Jesus said to him, if you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have a treasure in heaven, and come, follow me.
Yathi insizwa ukuba izwe lelizwi yamuka idabukile ngokuba yayinengcebo enkulu.
When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions.
Kepha uJesu wathi kubafundi bakhe, ngiqinisile ngithi kini, onothileyo uya kungena kalukhuni embusweni wezulu.
Jesus said to his disciples, truly, I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven.
Engithanda ukuthi ngigcizelele abantu abasha kule nkonzo esinayo iphuzu lokulalela.
The point I want to emphasize during this service is the principle of being able to hear.
Singenza konke, singazama izinto eziningi. Yonke into mawungena endlini idingakala ukuthi ube nokhiye ukuze ukwazi ukuvula. Ukuze ukwazi ukuvula into enethize, uthole lokho okufunayo, awunaki ukuthola kalula ungenaso isikhiye.
And therefore everything that is needed and that is precious, there is a key needed, and it's a key that is not always so easy to get hold of.
Nase esinye sehluthulelo zempilo esingaba naso, lalela.
Here is another of life's keys. Listen, obey.
Uma sihluleka ukulalela, ikakhulukazi ukulalela uNkulunkulu, ukulalela okushiwo uNkulunkulu, asina kufika ndawo. Futhi ngeke siqonde nokuqonda ukuthi kuyini ukulwa, ukulokuhle kokholwa.
And if we do not have this key, to listen, to hear and obey, especially what God says, we will not be able to fight the good fight.
Sithola lensizwa ihluphekile inombuzo enhlizweni.
We find this young man troubled with questions in his heart.
Abantu abasha angabazeki ukuthi abantu abaningi abasha labe khona bayithola benembuzo engaphenduleke kuze kube manje.
Young people, I don't doubt that wherever this message goes out, there are many with questions, many young people with questions in their hearts.
Abanye banembuzo ngeendawo abahlala kuzona, baxakekile, badidekile ngenhlalo abayihleziyo labe hlezi khona.
Some with questions about where they stay and why they are staying where they are staying.
Abanye banombuzo, iyona mpilo leso iphila, ikhona kuphila lokho esiyohamba ngakho, siyohlala sikulesi simo kuze kube nini, sizohamba ngokwesaba sesabana ngenxa yalokho okwenzakala emhlabeni, ikuphi okuyosiza kulo mhlaba esiphila kona, angithathe ngithi ngokukhethekileyo eNingizimu neAfrika, abantu abaningi abasha banalo mbuzo, ikuphi okuzosiza kulesi simo esiyifica siphila kusona.
Many sitting with questions about where they live, why they are living like that, how long they are going to live like that, when is the end going to come, what's the purpose of living like that. I've got no doubt even amongst us we have that question.
Abantu besifazane kulezi insuku banembuzo. Siyohlala lapha ningizimu samba ngokwesaba. Ngendlela besifazane ababulawa ngayo. Abazithola bese ovalweni behamba. Umuntu wesifazane uhamba engakhululekile kulelizwe uyesaba. Akasaba mabhubesi, wesaba umuntu akubo. Wesaba umnyama, umnyama wesaba umnyama. Ngendlela izinto ezenzeka ngayo lapha eNingizimu ne-Africa.
Questions with the fear under which they live in. How long are we going to live in such fear? Fear where women are not allowed and not at ease to walk alone outside in the dark. Not fear for lions, but fear for people. Not fear of people of another nation, but fear of people of their own nation.
Ingane encane ezesaba ukuphila zobalekela phi, zobalekela kubani, ngoba babona nje abantu besilisa. Abantu besilisa kuyibona baphethe izembe, begawula, bebulala. Saphoxeka, aphoxeka amadoda. Baphoxeka abantu besilisa kulesikhathi esiphila kusona ngoba owesifazane mayebona owesilisa ubona isilwane ubona impisi akanakusinda akanakubalekela ngakuyena ngendlela amadoda ayiphatha ngayo kulesikhathi samanje.
Children living in fear of men, their own fathers. Men that they don't see like human beings, men that, so to say, walk around and slashing them to pieces and cutting them up to such an extent that the child doesn't know where he's going to go to and where he's going to hide.
Sithola lensizwa nayo inalembuzo kodwa kumnandi ukuthi lensizwa embuzweni eyayinawo ayanga noma phi. Ayibalekelanga noma phi, yaya la kufanele khona ngqo, yaya kumuntu okuyena yena owayezoyinikeza impendulo yalokho okudinga umphefumulo wakhe.
And we have young men with that question. Young men who do not just run away, who do not just fear, who do not just run to anybody, who goes to the place where they know they'll get the right answer.
Kuyisimanga ukubona indlela lensizwa okuthiwa yeza ngayo kuJesu nendlela eyazithoba ngayo nendlela eyamethula ngayo uJesu ibona isimo sakhe ukuthi umuntu onjani.
Now it's amazing how this young man came to Jesus, how he came in humility and the way he approached the Lord Jesus.
Mfundisi, ngiyakwenza ntone enhle ukuba ngidle ngibe nokuphila okuphakade na.
Teacher, he said, what good deed must I do to have eternal life?
Okuqala wambona umfundisi usizo umuntu ongabalekelwa kuyena umuntu futhi ogcwele impendulo zalokhu.
And the first question the Lord asked him, why do you call me good? Why do you call me teacher? The one where you'll get the real answer.
Bantabasha kumele ubasiqonde lento. Empilweni yomuntu. Abanye bacabanga nje imali. Awu mangathola imali. Uma ngingaceba. Amunya bale mangase ngibe nalolu hlobo lwemoto. Hawu mangaphatha mangikhuluma nabafana bayazazi ngamagama. Hey mina mase ngikhulile imoto engoyithenga nje. Hawu ithanda uhlobo thilo lwemoto. Leya moto lo yi driver ubani umhlaba ubani ophumelele odriver leya moto yiphi imoto yaphuma phambili kulonyaka bazazi njengoba bafuna indlela ephumelelayo bafuna indlela esheshayo.
Some people are looking for guidance to money, to cash, and they are all informed about the latest models, which is the most expensive, who can drive it, who can't drive it, and what's its abilities, and so forth.
Enhlizweni yayo inazo zonke izinto zomhlaba ongayicabanga.
And here we find this young man who was satisfied with worldly things, enough of worldly things to satisfy him, and yet he had a need in his heart.
Yayifuna into ezoyenza ukuba idle ifa lokuphila okuphakade, ithole lokhu kuphila okuphakade.
He had the longing to know what must he do to inherit eternal life.
Lokho kudla ifa lokuphila phakade ngeke uthi ukuthola ngoba unemali eningi, ngoba unengcebe eningi, ngoba usaziwayo. Kunendlela okumele ukuba sikuthole ngayo. Akunakutholwa noma ubani.
And eternal life you don't get with through having lots of money, through being a very popular person. There's one way only to get eternal life.
Yayihluphekile lensizwa, ihluphekele ukuphila phakade.
He was troubled with one thing only, eternal life.
Noma ungazoba nakho konke, lithi iBhayibheli kuyakumsizana umuntu azuze izwe lonke, abe nezinto zonke.
And the Bible says, what does it help a man to have all the riches in this world and not to have eternal life? Young person, it won't help you anything if you have everything this world can offer and you don't have eternal life. Have you ever been troubled with this question?
Ukuzuza ifa lokuphila phakade, ukuzuza ukuphila phakade kuzomsiza umuntu olalelayo afuna ukwenza lokhu uNkulunkulu akushoyo kuye.
And to be able to inherit eternal life, a person must be able to hear and listen and obey.
Futhi mawu utsheliwe bese ukwenza lokho otshelwe khona ubone ukuthi umvuzo wakho uzoba yini.
And not just hear but also obey and do that what you've been told and you'll see the reward.
Lensizwa yeza kuJesu ibonakala ukuthi inesidingo yayingezilo kumbhuqa. Yayingezilo ukuba izofuna izinto ezithile njengoba abanye bebenza kube ngathi beze bajonge kuhle kanti bona banenhloso yabo baneagenda yabo.
This young man came to the Lord in honesty. He didn't come to mock the Lord Jesus. He didn't come with his own secret agenda.
Kodwa yeza ifuna impela ukuba ithole ukuthi kuyini engizokwenza ukuba ngizuze.
But he came truly with this question, what must I do to inherit eternal life?
Futhi mayiza kuyena uJesu yayiphatha kahle. Yilwa kulokuhle kokukholwa. Yasiphatha kahle lensizwa yamhlonipha lo eze kuyena.
And when he came to the Lord Jesus, he came in the appropriate way. Fight the good fight of faith. He came as he was supposed to come.
Namhlanje abantu abasakwazi ukuthi kuyini ukuhlonipha abangaphezulu kwabo, kuyini ukuhlonipha amakhosi abo, kuyini ukuhlonipha abangaphezulu ngokwekhundla. Kanti mangabe senza lokho bantu abasha, sifunde nje ukunika ithuba nokunikeza indawo lo emfaneleyo ikhona kanye lokho ke impela okuyokuphakamisa mhlamba ukubukela phansi mhlamba ukunaki izinto lezo singayinaki izo kanye lezo ezingasithatha zisibeke endaweni ephakeme kunale ebesicabanga.
Nowadays you get people, they don't know how to respect, they don't know how to honor, they look down maybe, and maybe the things you look down upon is the things which, unless you have them, you will not have eternal life.
Abanye abantu abasha okunye okwenzakalayo ngithina nje singamaZulu siyazi thina ukuthi uma ngabe sikungena umuntu omkhulu kungena inkosi angisaphathi ke mangabe ngena isilo samabandla.
And if we as Zulu people know that if a person of high position, maybe inkosi or someone comes in, you don't treat him in any old way.
Maya ngena nje yini siyasukuma siyaphakama siyamhlonipha. Kungena ongaphezulu kwethu, kungena ungangezwe manje, baqale simkhulekele. Indlela esenza ngayo, indlela esimnikeza indawo yakhe. Hayi mangena inkosi vele sihlalele nje singazi ukuthi lidume phi. Cha, sekungena ongaphezulu kwethu manje nokwenza kwethu sekumele kushintshe. Sihlonipha lo ngaphezulu lona ozozivakashela mhlawumbe uzokwethula inkulumo sekumele simnikele leso sithunzi esimfaneleyo.
Maybe an important person comes, then we all know we're supposed to get up, we stand up, we respect that person. Maybe someone is going to introduce us here, a speaker. We respect him. We don't just stay there lying back at the back or to the back of our seats, staying seated.
Futhi asibanga umsindo uma sengenele ukuthi swayi cwaka sengena ongaphezulu manje esimhloniphayo kungena inkosi yethu.
And we're not noisy. When they walks in, we are chup still, absolutely dead quiet.
Hayi lokho kwenzakalayo ukuthi mangena umuntu omkhulu kungena inkosi ngena ungangezwe lakhe uzwa abantu beshaya amakhwela viyo 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 cha. Asikwenzi lokho. Ingane siyamhlonipha lo muntu. Ingane lo muntu ungaphezulu kwethu. Ingane lo muntu kumele simnikeze indawo yakhe emfaneleyo. Uyinkosi.
If that person walks in, maybe an inkosi, we don't sit there and whistle there at the back from the back. No. We keep quiet. We give him the respect that his position demands.
Lensizwa ke yeza kanjalo ngenhlonipho. Imbiza ngomfundisi omuhle. Imbeke endaweni yakhe. Yayisibeka lokho ayize ngakho. Ikhala kambe ngenzani ukuba ngidle ifa lokuphila phakade na.
And that's how this young man came in, giving the Lord the room, the respect that he demanded, and saying, "Teacher, what good do must I do to have eternal life?"
UJesu kuthiwa wayibuka lensizwa uthi hawu nsizwa ungibizelani ngokuthi ngimuhle na munyo muhle ubaba osezulwini.
And the Lord Jesus looked at him and said to him, "Why do you call me good? There is only one which is good, and that is the Father in heaven."
Wayesemtshela ukuthi kumele ukuthi ugcine imyalo le abantu abaphila ngayo abanikezwe yona. Uyabuza, miphi na?
And then he said to him, "You know the commandments that we should do." And then he asked him, "Which ones?"
Mhlambe khona abanye abanaleyo mbuzo abayazi nokuthi injani lemiyalo esinikwe inkosi. Ngoba vele phela abanye abasafundi ngezenkolo ezikoleni. Okuningi sasikuthola khona ezikoleni, sazi ngeBhayibheli, sazi ngendlela okumele sihambe ngayo, kwakulekelela, kwakusiza kakhulu. Akusekho namhlanje.
Maybe some don't know what are good works, what the commandments are. You get such people nowadays, people that don't know their Bibles and do not even know the commandments.
UJesu wathi kuye yile, ungabulali, ungaphingi, Ungebi, ungafakazi amanga.
And Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness.
Yazisa uyihlo nonyoko. Othanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.
Honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself.
Insizwa yathi kuye konke lokhu ngigcinile ngisasilelweni na.
And the young man said to him, all these I've kept, what do I still lack?
Ngokobuntu lensizwa kusho ukuthi yayiphila impilo ehlukile kodwa yayingaphelele.
Humanly speaking, this young man lived a totally different life, but not complete.
Awubuke nje lo mthetho, ungabulali.
Just look at this law, you shall not murder.
Ake sibheke ukuthi abantu babulala kangakanani kulesi sikhathi.
Just look how people are killed these days.
Ubheke nje ukuthi abantu abahloniphani kangakanani kulesi sikhathi.
How people do not respect these days.
Bengikhuluma ngithi amadoda ayasiphoxa kulesi sikhathi ngendlela abasilarha ngayo abesifazane.
I've been speaking about men these days that are bringing shame upon us men in the way they are destroying and hurting women.
Kodwa mawusukubukisisa kahlehle le ndaba ibhekene kuphela nabesilisa nani nina besifazane nixakile. Bangakanani nje abesifazane ababhizi abasilarhe ingane zabo ababulala ingane zabo zingakazalwa bazibulale ziseyiswini benze abortion ngokubulala lokho uthi uJesu niyayazi imyalelo ungabulali zinjani izandla zakho phambi kaNkuluNkulu.
And you women, don't consider yourself innocent and only point at the men. You yourself are involved with men. You yourself are involved with men that slaughter your children, that send you for abortions when you are pregnant, where your child is slaughtered.
Konke kuvunyiwe, konke kuvunyelwe, nokuabhotha ingane nokuhushula ingane kuvunyelwe, kuvunyelwa basemhlabeni, kodwa uNkulunkulu ukubekile, ungabulali. Umphefumulo lo ubulalayo, umphefumulo lo ukhiphayo, leyo ngane leyo noma ngabe kakabi nagama isinegama phambi kaNkuluNkulu uzoyithola uzoyifica ngelinye ilanga.
Everything is acceptable. Everything is legal these days. You can abort the children, but even though you abort a child, you can't see that child has a name from God already that will testify against you one day.
Yilwa ukulokuhle kokholwa. Kumele sukume sime ngenyawo thina esikholwayo sithi kumele ubaqhakambe kusukuma abantu abakholwa bami bebesobala okuthanda uNkulunkulu asigcine khona asenze khona.
This is how we should not live. We should be able to get up these days and say to people, this is not the way we're doing it. This is not the way it should be done.
Bengakwenza abanye kodwa hayi thina esikholwayo asibulali thina.
Others can do it, but not us Christians.
Abanye bengayihushula ingane kodwa thina esikholwayo sasithinta siyenze le nto sizoyihushula makwenze njani ngoba vele nje ezobudlelwane ngaphandle komshado asikwenzi lokho.
Others can abort their children, but not us Christians. After all, we as Christians, we don't sleep together before marriage.
Niyezwa abantu abasha, niyezwa amantombazane, niyezwa abafana. Hayi, akiwo cansini bengashadile abantu. Owenza lokho wenza isono phambi kaNkuluNkulu. Akamukelekile okwenza okunjengalokho. Uphambene nomyalo nentando kaNkuluNkulu.
Do you hear, young people? We don't go under the blankets. We don't sleep together if we are not married. That's not for a Christian. That's evil.
Ungasho ukuthi hayi phela thina ebandleni lakithi kwenziwa kuvunyelwe ngizomazi kanjani ngizombona kanjani okuye na yena funeke ngimhlole uyobahlola kuze kube nini.
For no use that you say, well, in our church, they don't worry about that. How else will I get to know this person? How else will I get to know that it's the right person for me?
Uma unikezwe ibhokisi lama aphula la, uzohlephula leli aphula ulahle ulibeke lapha, uthathe elinye futhi ulihlephula ulibeke lapha, uzoqedela lonke ibhokisi ngoba uyahlola ukuthi liphi elizwakala lingcono emlonyeni wakho.
If you, for instance, get a box of apples, are you going to take a bite of the first apple, throw it away, second apple, throw it away, third apple, continue like that through the box, throw everything away? We don't do that. That's evil. It's a sin before God.
Nani nina mantombazane enifuna ukulunywa enifuna ukuhleshulwa niyavuma nje uhamba nje uzeneka nje uhamba nje uziveza kunoma ubani ukuthi ukhona wena bekumele ukuba yilona lo waqaphela ukuthi isikhathi sini lesi uma sifuneka sile kulokuhle kokukholwa bekufuneka kubonakale ukuthi nampa abakholwayo abangayingeni lento.
You young girls also should know in this time to fight the good faith. You should not be there out there to be bitten off pieces by every man that comes around. We don't do that.
Obunyokushwa uJesu uthi ungabulali ungaphingi hlonipha uyihlo nonyoko. Ngiyathanda leli phuzu ukuba ke sinamathele kulona.
The Lord Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery. And I especially like the points, honor your father and mother.
Mntomusha, ngane lapha ekhaya. Uma wakha kakhulume kanye, akakuyale kanye. Mayethi thatha into ethile, sukuma khona lapha. Kuvelaphi kuwena ukuthi uyishaye phansi mama wenthuma mina ngedwa bekhona osibanibani bengaka usithatha apho isibindi sokuphendulana noma wakho ekuthuma noma ngabe ukuthume ka 20 kunandabani ngoba uyingane yakhe.
You young person at home, your mother need to speak once and you jump and you do. Where does this thing come from that you throw a tantrum and stamp with your feet on the ground? No matter if she wants to send you 20 times, that's her right. She can send you 20 times.
Nabo ma, nabo baba, emakhaya, asifundise kahle ingane zethu. Yini ingane izikwazi ukuthi mawuthi sibanibani sukuma wenza into ethile. Ithi ingane giya number 1 uphinda into eyodwa sibanibani yenza into ethile yona leyo nto leyo ithi ingane giya number 2 ithi ingane ngoze ngisukume ngogiya number 3 ngoba ufundiswa uwe ma ukuthi ingane izinyakaze ngoba sewukhulume wafaka igele esithathu sewuphakamisa izwi sekubonakala ukuthi manje kuyaliwa la ila izwayo kusho ukuthi ngamanye amazwi ijwayezwa yimi.
And you, mother, father, you should train your children in the right way. First tell him what to do. The child react. Gear number 1. Then you give him more detail. Gear number 2. And so you carry on. But nowadays you find a mother jumping into gear number 3 straight away, shouting at the child, and the child is used to that happening. God's word says, do not steal. Just look at the way it's being stolen here in our country. We could say, yeah, that's just children, that's just a child's
word.
No, he just does it. It's a that is not just a child. It's the spirit of theft. That child is a thief.
Baba, kuphoxeka umndeni phoxeka omakhelwane ingane yakwabani intshontshile ingane yakwabani ebile ngaleyo ndlela iy'ngane beziyosala zinokwesaba ukuthi angifuni ukuphoxa uma angifuni ukuphoxa umndeni wakithi angifuni ukuphoxa ubaba angifuni ukuphoxa umzala bami kwaziyo ukuthi thina siyingane ey'ntshontshayo kodwa ke sibheke ukuthi abantu bantshontsha kangakanani namhlanje indaba iqala esikoleni iqala emakhaya umuntu akathenga ipeni utshontsha amapeni ezinye iy'ngane thatha iy'mpahla zezinye iy'ngane udla imphako ezinye iy'ngane uma ujwayela leyo nto leyo izokhula nawe noma ususebenza lokhu kweba kuyokuqhubeka nawe
just look how they are stealing today everything everywhere at school pencils pens rubbers everything they steal a child should know that when he steals he brings shame upon his mother and father's name he should have an inherent fear of bringing shame upon their names by stealing
awuntshontshi ngoba uhluphekile awuntshontshi ngoba uswele untshontsha ngoba unomoya wokweba unomoya obusela kumele siguquke sishintshe kulokho ngoba kuyilabo uNkulunkulu abathandayo nabafisa ukuthi babe yikhona abantu abesaba uNkulunkulu abahlonipha nempahla yomunye umuntu
And that's how we should be. A person should not steal. You don't steal because you're in need or because you're poor. No, you steal because you're a thief. You've got the spirit of a thief inside you. That's why you think of taking things. You should never think of that.
Hlonipha impahla yomunye umuntu.
Respect other people's property.
IBhayibheli lithi thanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena.
Bible says, love your neighbor as you love yourself.
Bawuthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda, uzohlonipha nempahla yakhe. Lokho oyicabangela khona, yikho lokho ocabangela umakhelwane wakho.
If you love your neighbor as yourself, you will love his possessions and respect his possessions. The way you respect your own possessions.
Sinele sifundise ukulalela uthini uNkulunkulu kithi. Lokho esinembuzo ngakho zithini impendulo kaNkulunkulu ngathi na.
We need to hear what God's answer to our questions is. When we have this question, what does God answer to that?
Lensizwa ithi yona Nkosi Ngikugcine konke lokhu ngikwenze konke lokhu kwasebusheni bami kuthiwa uJesu wambuka wamthanda
And then this young man says Lord I've done this all I've kept them all since my youth and we read that the Lord looked at him and he loved him
Encwadeni kaGenesis yokuqala eBhayibhelini isahluko sesithupha evesini leshumi nane UNkulunkulu ukhuluma noNoah uthi Noah yakho umkhumbi ngoba abantu bonile abantu benza ubudlwangu dlwangu abantu abasenamthetho abantu abasenakulawuleka uma sekunje emhlabeni ngizowuchitha umhlaba ngizobabhubhisa laba bantu kodwa angingakakwenzi lokho wena Noah yakha umkhumbi
In Genesis 14, 6 verse 14, God, we read that God said to Noah, Noah, build this ark because the earth is filled with unrighteousness, violence, and evil, and I'm going to wipe it out. But Noah, I don't want to wipe you out. Build an ark first.
Lapho banda bantu, lapho zande zizwe, esikhundleni sokuthi kube khona okuhle, Baba babe kakhulu abantu. Abantu baba abantu abangenamthetho. Abantu baba izingane kwabayingane engahloniphiwe ezingalaleliyo. Kwaba kube emhlabeni kwathinta inhliziyo kaNkuluNkulu.
And as the population of the earth grew and the amount of people on earth grew, the evil started growing and the evil and the sins that they were committing and it grieved the Lord.
Uthi ngizawubhubhisa lo mhlaba Kodwa ngithole wena noholalelayo nosahambisana nami. Angisize yakho umkhumbi walalela uNowa. Wawakha umkhumbi ababembona ewakha bambona njengesiphukuphuku sendoda.
And God said to him, I'm going to wipe out this earth, but I've seen you, Noah, a man that does my will, respects me. I don't want to destroy them. And Noah built the ark, and he had to do it while they were watching at him.
Bambuka njengesilima esakha umkhumbi, akho lwandle la, akho manzi la kusehlane, kodwa uyagula yini lo muntu. Kodwa uNowa noma babembuka ngaleyo ndlela, yena wezwa izwi likaNkulunkulu wathi ngizohlala ezwini likaNkulunkulu njengoba linjalo, ngizomhlonipha, ngimlalele lo Nkulunkulu ongiyala ngale ndlela.
And Noah obeyed, started building the ark, and they looked at him as a crazy man, and they despised him as somebody who's senseless and mad. And Noah continued to obey. He heard God's voice and he obeyed.
Abantu abazokulukulo kuhle kokholwa yilabantu ababeka indlebe abamlalelayo uNkulunkulu noma ikupha kushoyo bazokwenza.
People that fight the good fight of faith are people that will listen to God and obey.
Ngelinye ilanga lahloma izulu bacabanga ukuthi kusenzeka njengokujwayelekile. Njengoba mangabe zona kwesinye isikhathi liyaduma izulu, bathi kwenzeka okufanele ukuthi kuhlale kwenzeka, inhlayenza abanganakalutho nje.
There was no sea close by, and then on a certain day, there was weather building up, and they thought, oh, well, what's that? It always happens.
Bantu abasha, akhula amanzi.
Young people.
Akhula amanzi.
And the water rose.
Akhula amanzi, afika endaweni thizeni kulomkhumbi kaNowa, uNowa esengene ngaphakathi nomndeni wakhe.
And the water kept rising, and it kept rising, reaching the ark of Noah, and Noah went inside with his family.
Isigcino babona ukuthi bayabhubha bayafa, abanye beza bethi Noah, Noah sivulele. Akazanga vula uNowa, futhi kwasikhiye sasingasekho kuye. Ngoba mhlawumbe wayezoba nesihe afuna ukubangenisa abantu abhubhe kanye nabantu.
And then they started seeing that they are being destroyed. They are going to drown. And they shouted out and said, Noah, Noah, have mercy. But Noah, even though he would have felt sorry for them, listened to God and he didn't open.
Lo, obebembuka njengesilima, njengesiphukuphuku, usengohlakaniphile manje. Bayabhubha abanye nangwene sindile nomndeni wakhe owamlekelela ekwenzeni okuhle uNkulunkulu ayemthume khona.
And he who appeared to them like a silly fool all the years suddenly got saved, and in his ark God saved him with his family.
Bantu abasha, kumele ukuba sibe usizo nakula bantu abathunywe uNkulunkulu abezwe iphimbo likaNkulunkulu, sibe seduze kwabo, sibe seke. Ngoba ngaleyo ndlela ekubusisekeni kwabo, siyakubusiswa nathi.
Young people, we've got to have an ear to hear. We've got to be and stay close to those who can hear the Lord, the Lord's voice. Because ultimately, when they are blessed and you are there, you'll be blessed with them.
Noma ngoba uqonde ukuthi wenzani, kodwa ngoba umuntu kaNkulunkulu namathela nje, hlala kuye. Uthi lokho akwenzayo, ngiyamazi, uyamlandela uNkulunkulu, uyamesaba uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uma embusisa, ngiyobusiseka nami ngakho lokho.
No matter what happens, no matter who that person is, that person who fears the Lord, stay close to him and fear the Lord with him.
Wena ulandela baphi? Ulandela bangani bakho? Ulandela ihlobo zakho? Laba bangabaka uNkulunkulu uyabalahla unandaba nabo? We mhlobo wami, ekugcineni laba sibabona njengeyilima, laba sibabona ngathi abasile kahle emakhanda, bazothokoza, bazothokoziswa.
You, friend, who are you following? Your friends. You look down upon those who fear the Lord. Oh, your end. One day they will be joy, will be happy when you get destroyed with them. Let's get back to this young man. And Jesus came quickly to his point. That which he said, all these laws that he has kept, the Lord didn't argue or refuse it. The Lord went with it. And the Lord Jesus said, you need one thing. One thing you still need. This wealth of yours.
Hamba uthengise ngale ngcebo yakho.
Go and sell all your possessions.
Khona uzakuba negugu.
And then you'll come back.
Uzungilandele khona uzokuba negugu.
And follow me and you will have a treasure.
UJesu samtshela manje ukuyikhona impendulo yakhe yalokho akuzele kuyena akufikele kuyena. Mawufuna kuhle lahla lokho ngenamsebenzi woza kimi ngilandele uzoba negugu uzoba nalokho okungaphezulu kwalokho obunakho.
Here the Lord finally gets to the point, the final answer to the question that he had. And he said, all that you have, that good for nothing earthly things, go and sell them. Come back, follow me, and you'll have a treasure. Friends, there are things that we are holding on to that's precious to us that we've got to cast aside in order to get this blessing. If we want this treasure, you will not be able to have it as long as you hold on to these things. You will go lose even more. This treasure of fighting the good fight is not something that we can just deal with in any old way if we don't take it as precious and hold on to it.
Ukhona abantu abaningi abagqilaziwe bagqilazwe na uphuzo olunamandla idakamizwa abakwazi ukwenza enye into babambelele kulezi zinto ayibayisi ndawo uthi uJesu lahlalento egqilazayo khona uzoba negugu kimi uzungilandele. Lokho bambelele khona ongekhona khona kutshinge kulahle ngoba uJesu phethe ungcono othi mangabe sithole khona uzosithokozela sibe negugu kuye.
There are people that are enslaved by drugs, by alcohol. You cannot get rid of your alcohol. It's enslaving you. Throw it away. It's making a slave out of you. You won't find that treasure as long as you hold on to that.
Ngalezi insuku njengoba sinalenti COVID-19 lena kuvalwe sikwenye level yalokho esikhona kuvalwa abantu ukuthi bangathengi utshwala.
These days under the rules, the different stages of lockdown for the COVID-19, different places were closed, bars, shabins were closed.
Uzwakela ukuthi abanye ngenxa yokuthanda kwabo utshwala bagubha umgodi angazi wawusukaphi bawugubha lo mgodi bawugubha bawugubha waze waqhamukela la badlula ama foundation ale building lena babe edayisa enotshwala baze bafuna ukubhobokela la khona khona utshwala.
And some people, driven by their thirst for alcohol these days, started digging a tunnel, and they dug and they dug. They went underneath the foundation of the bottle store. They wanted to come out up in the middle of the bottle store.
We are born to kilazeka komuntu ukuthi uma egqilazekile uzenze ziphi izinto nalezi azenzayo ezingeke zimnikeze leli gugu.
Do you see what a person is willing to do if he's enslaved, and which he would never do if he had this treasure?
We are born ukuthi sono senzana empilweni yomuntu.
Do you see the sin that man commits in his life?
We are born ukuthi uSathane udlala kanjani ngempilo yomuntu umuntu omusha.
Young person, do you see how the devil can play with your life?
We are born umuntu omusha ukuthi ungagcina phi ngale mpilo ephilayo.
Young person, do you see where your enslavement is going to lead you to if you keep holding on to that, if you don't run to Christ and grab hold of Him and this truth?
Ezizomphilela ezizophumela obala sikulahlile siwalahlila amaguga lelizwe sakhetha ukukhonza uNkulunkulu sakhetha ukuhamba noNkulunkulu.
And this generation, if ever they need it, they need now children, young men and girls of God that said, we stand up, we've deserted the things of the world, we're choosing God.
Ntomusha, unamahloni ngaleli vangeli, unamahloni ngokholo, unamahloni ngobugugu bokuhamba noNkulunkulu, uyibambe lapho ngalele khona.
Young person, are you embarrassed and ashamed of the gospel and the treasures of God? You'll see where you'll end.
Ungabona ukuthi bagcina kanjani, baphela kanjani, uthi asafa ngake ngathatheka. Ngake ngalingeka ngibona ababi bephumelela ngibona bona izingane zabo zingaguli ngibona bangathi abahlupheki kodwa wasizwa into eyodwa ukuba ngene ethempelini kaNkuluNkulu wabona ukugcina kwabo ngoba kukhona abantu abangenza izinto babonakala ngathi bayaphumelela kodwa hayi iqiniso langempela.
And Asaph said, I nearly slipped and fell when I looked at the prosperity of the godless until I entered into God's holy temple and saw the end.
We are dying, ungene temple likaNkulunkulu, khona uzobona isigcino nokuphela kwabantu ababi.
You need to be able to go into God's temple to be able to see where the evil will end, the evil people end. Where will you end,
dear friend?
Where will you end with your life? Hlala
kuJesu, lalela amazwi akhe, bese wenza lokho akushoyo.
One thing will help you. Stay with Jesus. Listen to His commands. Obey His commands. And you will have this treasure.
Kuthiwa lensizwa. UJesu esethinte lokho kwakuyikhona kuyinkinga yakhe. Wamshiya. Wanyokubalisa ubuso bakhe. Waba mubi. Ngoba uJesu ethinte lento esenhlizweni yakhe. Mhlobo wami, nawe uzoba njalo.
Friend, will you be like this young man? When he heard this, he went away sorrowful because the Lord Jesus had touched his treasure, what was precious to him.
Ebengakusho kuwe, thengisa ngalezi zinto ekungezona zona, kodwa uthathe imyalelo kaNkuluNkulu, imyalelo kaJesu. Wenze njengobesho uze kuye khona uzoba negugu lokuba umntwana kaNkulunkulu.
And I say, just go to the Lord Jesus like this young man. Come with respect and an open heart, and he will tell you where you, how you can fight the good fight of faith.
UJesu walenga esiphambanweni, walenga onqamlezweni, ukuba sikhululeke ezonweni zethu, uma sinikele impilo yethu kuye, silungise indaba yethu, sivume izono zethu, njengokuba zinjalo, wethembekile, ulungile, ukuba sithethelele, asihlanze, ukho konke ukungalungi kwethu.
Jesus hung on the cross. He died for our sins and he suffered. So that if you can, you and I bring our sins to him and our, we confess our sins, we can be saved and washed.
Ngeke sikulo lokhu kulo kuhle. Kugcwele ucinene enhlizweni. Siyadinga ukuvuma lezi zono zethu. Siyeke sithole kuhle kumnandi kuNkulunkulu ngokomusa wakhe.
We cannot live. Fight the good fight of faith if we keep these things secret. We've got to open it up and get rid of them. May God help us and make us faithful. Fight the good fight of faith.
Amen.
Amen.
In closing, I can see this young man, this wealth was like an idol to him. He had this pride, I have something, I am rich. But the Lord, he saw his heart that he needed to sell everything. To have wealth, to be prosperous, may be a business. It's not necessarily a sin. But if this means everything to him and is like an idol to him, that is where he must sell it all and give it to Jesus. There where there is wealth, there is also an eye for someone to see. Shall we pray? Our Father, we thank you that we have heard that we need to fight the good fight. This young man, Lord, has said that he had kept all these good things. But Jesus saw that in this wealth, he had to sell it all for him to get the true treasure.
And
we as young people, may we search our hearts. Are there any things that are treasured to us that will take us to
hell?
We think that we have kept it all, Lord, but there is that of the devil in our hearts. We pray this all trusting in you.
Amen.
Amen.